Gurupu emu ebbinkidde mu bid'aati. Gurupu eyokubiri ebbinkidde mu bibbulu n'okusolooza. Ngezo ze ziriwo Uganda. Oba obusiraamu bwalibadde butya? Gurupu emu bali bize nnyo ne bid'a kusinza ntaana, mauledi, talakaini, tahaliri, dhibah, bid'a, yani nga eyo gurupu eri awo. Gurupu endala eri mu kusolooza. Ekibbulu ekindi, ekibbulu ekindi, ekibbulu ekindi, ekibbulu ekindi. Ngeyo nawe gurupu eri awo nga tewali aboggolera ku bantu abo ni mwe. Obusiraamu bwali badde butya? Simanyi kye bwali badde nze mwe mulanga ebyokusaaba naye simanyi kyali baddewo. Allah, bano bali bize gye bali masowaani n'amasepiki n'ebidaala n'okulonda basimati ati bano nabo gurupu endala egindi 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 egindi. Kati obusiraamu bwali badde bubadde bugenda kubeera butya? Kati wabeerayo munnanga obusajja bwe bayita bunnalukalala ne bubeera mu masekkati awo buli olukya bo buba mukuboggola mwe mwe ne bafubutukayo abaveero ne baddiira abalala ne baddiina twajjirwa twajjirwa. Abo obusajja bulina okubeera mu umma eno emirembe n'emirembe. Eddiini weegenda okubeera n'akalembereza era akasiriikiriro bwekabeerawo ng'omanya waliwo ekiriwo paka oluli wava n'aboggolako kuba ne bafubutuka. Mulaba basiriikiridde teri kyemanyiga ng'omanya waliwo kye bakukusa wamala kuvayo oli n'aboggola ne bafubutuka ne bejjayo ne bajjayo ne bafubutuka. Kibula buli bafubutukayo abangi ffe tetufaayo bafubutukayo n'ebivumo n'okuwemula na buli kimu nga tugamba mwebale kuvayo mu kasaka. Tubalabye abamu tetudda namu tuga tekikubi muvuddeyo basi nga ffe tusirika nga tetugenda ku birala ati bagundi tabagambyeko gundi tabagambyeko linda obudde bwabwe bukyaliyo upapa ki.
Ndabye ka vidiyo ng'omu ku bakyala abasiraamu yeemulugunya ku kubeera nti ateekateeka emikolo bamaseeka ne bagaana okujja. Omukolo gwayogerako yagutuumye Hijab Nation. Ogwo nno nga gwagamba nti bamaseeka bagwana babeere nga bajja ku mukolo ogwo era n'agamba nti ku luno agenda kubawa tiketi ya bwereere n'ebyokunywa bya bwereere. Ab'ebitiibwa, mukimanye abasiraamu abalungi nti eddiini yaffe ey'obusiraamu ddiini ya kitiibwa, si ddiini ya kavuyo na kambayaaya. Ti omuntu atuule w'atudde asiriikirire mu kasonda alume enjala sitaani emusuulemu ogulowoozo nti kolayo ekintu bwe kiti, asituke atandika okukola ekintu ekyo akoole umma emugoberere ku kintu ekyo. Waliwo eyankulembera mu abo abagobererwa mu ddiini okubeera ng'akikola. Waliwo sseeka yenna omukyalo ono gwe yasoose okubeera nga yeebuuzaako mu bamashayikhi, si mboogerezi b'embaga n'abatuuzi b'amadagala, bal bamashayikhi allaziina lahumu sha'an fi lumma wallaziina lahumu sha'an fi ddaawa. Bamaseeka batwalibwa nti ebigambo byabwe bya nsonga bizimbiddwa kumanya n'okutegeera eddiini n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, so si bakazanyirizi b'oku mikoro abo abatalinaamu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, abeeteefuteefu okubeera nga beetooloola buli muntu yenna ge basobola okubeera nga bamulya mu ngalo iyadhan billah. Oba bakazanyirizi abo bamanyiddwa okubeera mu bibiina ne bazinnamu amazina mu maaso g'abayizi n'okweyisa mu nneeyisa ey'obwaddiikuula. Omwoleso guyitibwa gutya? Ogw'omukolo guyitibwa gutya? Guyitibwa Hijab Nation. Hijab Nation kennyini nyini kaguranga akutta omuzindaalo kyayambadde si hijab, si kyambalo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kyatuleetera kyeyatusomesa, kyokka teyakutta omumuli, yakutta ebbendera okubeera ng'alanga nti nno agenda kwolesa hijab. Aina alhijab? Eyo hijabu gy'oyambadde ggwe? Katuli ki ky'ogenda okwolesa? Bukaaya, obugoye obumiima, bichimi ogendo okolesa mu basilamu gagwe kenyenye nyenye hijabu entufu tojimanyi mukoro gwe nalabye obana guno guli part of this obagwe tongodde kugamba gutya polygamy dialogue bagala kubaganya birowozo ku polygamy ila aina tadhhabun munagaruddawa nebito ifanana ko bwebicho
inniya yennunch fanniyatu alhasana لا تبرر الوسيلة الخبيثة النية النونجي تسوبولا وبرانتي يلولا ايشو ايشي بيرانغا تشيشامو نيو بيرانغا الشيطان يكولوزي سيزانتي چو يغلو كبيرانتي ووجيكا اوتيكا مديني نو تشامبا زانتي تشابو سيرامو نعم والله تسوبولا كبيرانتي نيو ناچينا زيبين كانابيتيا نيو ايشينا بانغا تشيتابي دوامو عبالا بيكانغا دالانتي نعم بوالين oba nebachigirawo no mubiri bwe kitekebwa ku minzani eyabo abaddu abesimbu tekigenda kubeeranga kiyingira mu busiramu kitugamba bannyina baffe barakallahu fikum wajazakumullahu khairan tuliriddawa netekalyo wekitibwa Allah tabaraka wa taala liyatugamba naam waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula abange mu abakyala abakkiriza mutuule mu mayumba agaba baba mmwe agaba kitammwe wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula tekabatanda ne mutandika okubungeeta embungeete yabo mwana watu abatategeera Allah subhanahu wa ta'ala abatategeera ddiini yabwe botula wansi n'osirikira mwanyinanzi mama wange singa wange obagwe mchala wagu ndiye na nga naam tunaba kwestula kuva munyumba yo josula makaga kitawo ntujjo kubera anti wetaba mu mukolo ogwa waitiddwamu ogwa hijab nation obogwa hijab de dala magezi gobo otula no sirikira olabanga mbachala abomba ka sallallahu alaihi wasallam abalunji abatamanyi baffe olwalero abatamanyi banyinaffe olabanga bachala baba kiriza dala baba kubanga bebali kumulembe guno nebayitibwa mukolo ogufanagana ko wegutyo dala bayinzo kubelanga baba mayumba ago nebajja nebatula omukolo gwebayita ogwa hijab de hijab nation hadith wala harad whatever so called ewa Allah subhanahu wa ta'ala guba mukolo guli wabweru wobusilamu ngate guina njawulo nabo abakuna midde dala okwata omwenge n'oguchusa n'ogujja mu ndeku n'oguteeka mu girasi tegusobola kubeera nti gufuze halal mu bizinge zinge bye mwagala okukola n'ensimbi ze mugenda okubijjamu wallahi kino kizitowaje muli ziri haram ziri haram ziri haram
omukyala akumba okubeera nga jja yenyola bwati mu bantu akole stroke akyuke stroke amala deno era jenga akumba abikule kakaya amala akazeo kati abone obasiri bagalira nabo basirike babaleke onabo musajja obongo bumugwamu ngalebe kifananyi sisi chaizo okuloza ngo mchala akumbira maso genga atambula deri bwa deni ye byudde ipsik atuka nga talaba hijabu kati obongo buli kukisuka kujoyisa hijabu hata ne hijabu yenyini si hijabu yaka si hijabu baganda bafabo si bubi si mpalana si kubavuma si kubakakanya era basiraamu si bakafiri nga bagala okulosa abantu nti bwe babagamba wabula si kituufu kyo kyennyini kye bayita hijabu kikyabula mu si ya hijabu singa kale bagambye dress kyalibadde yadde yadde dress nation neka soga mati hijabu ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibi hinna kati ngoddayo tubuli ebitendo bya jiribabu wallahi ogena okulaba akalango ngebiri si bituufu nebyo olubyogera awo bavuma dini si yabwe bakalubya biki yaka kye bagambye si kituufu ekyo si kituufu kituufu obulumi bw'ennyambala bwe buli era bannyinaffe babuyina buli mukyala yali yambadde jiribabu nekisooke tudde etegere jiribabu yefaananite ebitendo byayo byebiriwa abaddu ayambala jiribabu nga wano waseemu wano atambule chifuba ki jiribabu abayana jambala jayise jiribabu ngirimu omusipi emukutte siga yonera bikabwe kola ki teina njawu na bitete ibi ne byabulijjo ensonga ya hijabu nation mfu si enkola entuufu si enkola entuufu si enkola entuufu teri kivumo kipya kyemugenda kutuvuma si enkola entuufu
ino aya gye njagala ogenda ogigatte kweyo Allah kyeyava amugamba nti wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ogwo gwe mulimu gw'omuwalimu gwe kyoyina okukola kulaga abantu nti kino kifu kino kifu ngera bwe twagala okiddamu okinywezaawo nti hijabu nation evumya abawalimu nfu bwe mba mwagirese nga mwagiretedde mu nahiya ya katemba ng'abagirese nti bazannyi ba katemba era ne baseeka abagirimu baddiikuula mugende mu katemba wammwe tewali abalinako mutawaana naye muleke kituuma ddiini bwe munaakituuma eddiini mujja kutuvuma tetufuddeeyo naye fe omulimu ogwaffe kubagamba nti ekyo kifu kyemutembeeta ekyo ekintu kyammwe kyemutembeeta si kya mu ddiini katemba waba katemba katemba kubanga omutwe omukulu kakikulira muzannyi waati wa katemba titumuyinako buzibu era bulijjo azannya katemba we tewaliwe yali avuddeyo kumukola atya kumugambako newankubadde nga byazannya era bifune muganda we kennyini gwe yagambye asinga baseeka mu Uganda yamugamba nti biveeko ebya katemba yabiremerako kitegeeza ne wetunaakuwabula ne ku kino nti kifu era tojja kivaako kubanga ne muganda we yakugamba dda nti ebya katemba biveeko era n'obikola ki gwe kennyini wabyeyogeredde noga nti nembiganirako era ne kati okyazannya katemba kati ate katemba omujja eri ebweru ate omuyingiza mu busiraamu muleke nammwe bannaaye eno ddiini ya Allah shamimu ti Allah muve mu malala muve mu malala kubanga bino tubyogera bibatuukeko tusaba Allah bibatuukeko bibatuuke mu mitima gyammwe bwe binaaba tebibatuuseeko ffe omulimu ogwaffe kubagamba nti eyo si ddiini abaana baffe abanajja n'abasiraamu abanajja tebatugamba nti baseeka abaaliwo ku mulembe ogwo baaliriddawa kubanga eyo kuggulawo mulyango gwa buki gwa bwonoonefu gwa bubuze
walimu yenna yakkafuwaza wa hijabu nation nokubadde nga si busiraamu ekyo era yenna bookoola okwambala we batyo eyo si ejilibaabu eyo si ejilibaabu Allah subhanahu wa ta'ala yasomesa mu Qur'ani era tekkirizibwa nakubeera nga ogitembeeta bwotyo olowozesa abantu nti kyokola ddiini kujjukiza nti ekyo one abawalimu tebannakukaafuwaza wabatemeredde ittaqilla ti Allah subhanahu wa ta'ala era n'ebigambo byokozesa nga oyogera obiyisa mukamwako eri abawalimu manya nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja bikubuuza manya nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja bikubuuza answers kubyo biteeketee katika answers kubyo kubanga obatemeredde bakasukiridde tewali muwalimu bonna nagezaako okufulowinga awalimu abakugaidinga abakuwa nasiha akubuya ndi amunange ekyoleeta si ddiini haqan hijabu nation si ddiini
subhanallah eddiini yaffe yajja nga yakuumibwa si yakuteekamu katemba ababa ijabu simanya nation biki buli omu agenda kuzuukuka abeereko byaleeta nabwekikyo temuzuula ibadaati zonna zino ze bayita waliwo betwawulidde balina ekintu kye batandise okutambuza nti mbu ijabu nation n'abalala bazze bafuluma bagenda balowooza nti bagenda okutegeerera eddiini eno. Wallahi eddiini eno egenda kusigala nga nkuume. Eddiini eno egenda kusigala nga nkuume ebbanga lye tunaamala nga tu ne tuva ku mulamwa ne tugamba tuteekemu endaba yaffe. Muntu addamu kasooli ake n'ayagala okuyiiya ekintu ate ayagala kiyingiza kikakaatika, bakuyita kukakaatika, okikakaatika mu ddiini ya Allah, wallahi tesobola kubeera ddiini. Ebeera kuba ddiini abaatukulembera be baali tusoose okukola ebyo.
Message ku tanfayo okumuyita mu kusomesa yali darusu kusomesa abakyala nyambala ya buki, nyambala ya buki ya busiraamu. Ensonga weyakyamuka ennyo ne bagiyingizaamu sayansi omuki omuki omulala, naye ensonga ali kumulamwa nti abakyala bebikkiire basome bayambale mu nyambala y'obuki y'obusiraamu. Kate mumanyi nti shaitaani n'engeri gyewundawundamu ebintu n'ebikolaki n'ebikyusa, kati ensonga nezikolaki nezikyuka badiba Allah subhanahu wataala. Ate nga fenamiru haithu yamiru dalil, tudda bujuzi gyebukolaki gyebudda, wanakfu bilhaq, era tulinakumira namaki n'amazima badiba Allah subhanahu wataala. Amashayikhi bonna abagamba nti balina chansi ekwata omuzindaalo ekigambo kya nabbi Muhammadin saa sallam mukitya nnyo ekigamba latamurunna bilmarufi, mujja kulagira ddala abantu okukola obuki obulungi, walatanhawunna ani lmunkari, era mujjaganya ddala abantu okukola obuki obubi, au layushikanna Allah, oba Allah sana agatussaako adhabu ate tumusabe nga tatwanukula. Olwo nno nga tewanakuvaayo bufulaya bulaga talaabu bulaga pipena mataali kasa kataba bulaga komedi bulaga bakyala kutambula mu maaso nga babigula nti balaga fashoni zangoye, ebyo tebyalimu. Kaka shekhe munanfusi ate wana ali kupano ensonga yali wali ku sunna ku nkola ki entuufu. Kategorisi weyabuguma ne muyingizaamu sayansi omuki omulala baddeba Allah subhanahu wataala. Naye olwagamba ne mukifuula ne mukisaamu emmeeza ya miliyoni meka satu fifena, naye ku ntandikwa si bwe kyakolaki, si bwe kyali baddeba Allah subhanahu wataala. Sotmuafanfawo yeefuula anedda mwabakyusa ensonga eyali ki eyali entuufu ne mujongeramu sayansi omuki ti ate kadongo kamuona ali haramu ate obigattira wa ne comedy store ate bikinga mu bikyamata ate modeling ayingira wa, kubanga ogamba modeling alina okwambala ekikaaya ajje mumaaso oba jiribabu oba shariya, mulabe engeri gyakoze eki gyanyumyemu addeyo bamaseeka nga mulina okugaba mu makisi wali ayambadde bulungi ennyo bagiyita batya abaya bagiyita batya shariya yawaye ettaka ayambadde bulungi ennyo maaso. Kati kati ate komedi bikwataganira wa netteeka lya Allah subhanahu wataala? Amangu ago tugamba tinedda amazima tugakolerawo wetugakoze eki wetugawuliridde
anantagambwako balina entondotonda ez'ekisiru tuli fenna n'omugambako n'ageza ensonga kati ompise muka ani yakuyiseeko omukafiri ani yakuyiseeko omushiriku hatu burhanakum in kuntum sabiqin, muleete obujulizi bwammwe mubeera nga muli b'amazima. Naye olw'okubeera nti baagala kusika emotions z'abantu basigadde oguntu baguleese bagutaddemu zukhrufa alqawli baguwuzewuze baguyise gwa busiraamu naye nga si gwa busiraamu, omubaka yali tasobola kukolawo kivulu sallallahu alaihi wasallam kiyigiriza abantu hijab mulidde nga gaa nti teri ku modolinga, kubanga Sheikh Tantawi y'omu ku baabadde ku ki kulisti nakikuba era ngaalaga nti ana ahaq ndi ahaq ndi kumwanja nnyo okubeera nga nyanukula ekintu ekyo. Tebaatugamba ddalasa twagenda okulaba nga ate mulimu ebintu ebimeki ebirala bawala kujja kumodola awo. Kati ono agamba nti teri kumodola ng'ate waliwo okubumu ku vidiyo obulanga ekintu ekyo nga bulaga abakazi nga batambula, tuli fenna bali mu kumodola balinga bana kati bitegerekisa ab'ebitiibwa abo balimu bamaze okukikuba kati banoonya nti atwatereezezzaamu teri kwetabikabye nengo oguntu orede guchi gufu bali waliwo oguntu ogwakulembedde ekintu ekyo ndoza bano kwe baalabidde waliwo oguntu kwe baali balanga nange ndagulabye oluvannyuma gwabadde nga 14 gwabadde kolole eyo baguise halali branch biki islamic halal branch na ye subhanallah nga amawana agali omwo nga bakazi bali mu kumodola bali bwerere bifuba biri bweru nagonga babu brandi ze naki islamic halal brand oba branch baguise branch kakati abebitibwe ebyo byonna tibiri mu ddiini yaffe
yensonga eya hijab nation nti bwe kiba kize nga kya buli mwaka amakulu nga kijaguzo kya buli mwaka oba mukulu gwa buli mwaka ku nsonga eyo awo beefuuse iidi era obusiraamu mu kigaana tebiriimu bisukkaawo tebiriimu bisukkaawo bwe bibaamu nammwe bimumanyi nti biba bikontana n'amateeka nga birwa nti abamu ku olwo lwe bagenda okwambala ku hijaabu naye olulala bakole ki bazijjemu obukuba kuzanyira mu ddiini yaani ya Allah oba ku olwo abamu lwe bagenda okwambala ddala entuufu ezituukiriza obukwakkulizo bw'ennyambala y'omusiraamu naye nga bwadda awaka agenda kukola kirala abaffe byebirimu ekirala mulimu ebya modeling nga betutera okulaba nti abantu badda ku platifoomu mu maaso ng'ayambadde n'atunula eri n'atunula eno abaffe bwegutyo bwe guli abaffe mulimu okuba nti abo baalimu bagenda okusalawo nti ono ennyambala gy'ayambadde ya sharia eno si ya sharia nga gwaze ogiraga amakulu tomanyi nti eyo ya sharia oba eno si ya sharia ekiyinza okulaga nti agenda okusalawo nti ya sharia agenda kwekenneenya emabega ku butuuliro oyambadde otya amabeere gavuddeyo gatya tibifaanagane bwe bityo ekirala ekigendererwa ekikulu si komansho nti eno bizinesi tetuganye bizinesi ya sharia oba hijaabu teba haramu naye si gwe mulamu omukulu ogwo nga ekigendererwa malyansimbi wabula sikulungamya bantu ekyo nno oyinza okitegeerera ku background yaba organizers tiwabaako bye bategeka batunuulira ekigamba nti kino kye obulungamu bw'obusiraamu we buli oba ebyo birina okutunuulirwa ekirala bakya bagenda okubeerayo abaami tebagenda bo kubeerayo abaami tebagenda kubeerayo nga nabo batunuulira abakyala mwana wattu ebyo bwe biba nga bibadde mu mbeera mukolo ogufaanaganako bwe gutyo n'ebirala byendese ebikontana ne sharia nammwe abamu bye mumanyi omukolo omanya nti mukyamu
allahu fiikum jazakumullahu khairan z'ensonga ze njagadde okukoonako mu mbeera efaanaganako bweti naye nga mumanye nti abantu abatendeeta ekintu kya hijab nation bannange mwesaasire basiraamu ekintu si kituufu mu kifo ky'okufunamu obulungi mujja kufunamu mazambi mu maaso ga Allah tabaraka wa taala bintu bya bizinesi bintu bya ne bannange mmwe dibe mulitigikako okusoma okw'abasiraamu nga temugenda bajjako sente ndi buli lwoliwulira buli lwoliwulira ekivulu egindi esente bweziti emitwalo abiri emitwalo etaano buli woliwulira buli obulira eddalase buliwolira lwakiki ekinakyo mukyegendereze abawali mutuulemu mu nsonga eyo mwegendereze mukisusiza nnyo sheekhe mufudde nnyo ebintu by'eddiini bizinesi mubisusiza ne bwe munaagendayo era abawalimu abakirimu ne bwe munaagaana okukikyusa nga mukalambidde n'okuteekawo busongasonga allati la rijila laha wala ra'as obwo butalina muntu n'amagulu ne musinda mugendako kulwana mulwana naye munaagenda ne mukiteekayo naba naagendayo tekijja kukifuula kituufu wallahi era si kyatteeka nti mulina okukkiriza bye twogera ate nga bye bituufu n'embeera efaanaganako bwetyo si buli atuusa message entuufu nti abantu bagenda muwuliriza naye ate mulimu abafunamu abadde bambi tebamanyi abantu ne bakibuukamu mulimu bavuga obuvuga ekigaali nga kijja buzaalinnya bulinnya naye ne bakivaamu biidhinillahi subhanahu wataala n'embeera efaanaganako bwetyo kale abanaagendayo bannange mugendayo ku lwammwe naye abawali mu bo bakoze omulimu gwabwe era tubeebaza tusaba allah bongeirimu n'emirimu emirungi n'okulongoosa enniya zaffe ffenna biidhinihi jalla waala
eriyo omuntu okuleeta ebintu ng'ebyo nze nabiwulidde naggulo mbadde simanyi gyebiri simanyi hijabu neesonezaako nabiwulidde eggulo
kubanga sheekhe nze nina omulahadhaati ebintu nganzi binakuze nga zikitenda ekisooka ddala sheekhe nze nganze sinalabayo bwebabanga bagamba nti bapromotinga babagala kusomesa baana ba busiraamu kwambala bulungi kyeŋŋamba sheekhe anti nzejeibwatebagamba baagala kusomesa baana ba busiraamu kwambala buki kwambala bulungi ate ne bateekawo ne bagamba nti seeka okuyingira st west emmeeza egenda basere west
oba okola puroguramu yo gwe
yakufunirakoolaba
onoyisa mu ddoboozi eryo bwebanajja n'obayingiramu ogenda kufuna ssente aye n'okwonona ogenda kwonaate
seeka nakamu ddala tukayiseewo njagala ensonga eno seeka bahaaji besomye ensonga z'obusiraamu kubanga seeka tosobola kungamba nti haaji yavuddeyo nasapootinga ekintu ng'alinga agamba nti haaji ategerera abawalimu abaasoma eddiini ya allah olwokuba alina ku ssente
mukama wange ekizibu kyetufuna olwaleero abantu balowooza nti erinnya lya haaji kitiibwa kinene mu busiraamu
fatuwabaisanga byebaagala
ng'ate haaji mu busiraamu tamanyiddwa
bicyamu ate seeka n'ekyokubiri ye mwennyini abala bubi
nkakyalaje ekifaananyi ekigenda okufaana ekyayagala sisobola nze sirimu naluu sisomesera busiraamu mu bbaala nze nina sitandi
alhamdulillah
sisomesiza busiraamu mu bbaala ne bwompita okumala emyaka nabwompa obukadde kkumi sikikola obusiraamu manyi webusomesezebwa mmanyi eddala kaweebeera mmanyi emiramwa gyayo n'enteekateeka yaayo era kyobaolaba mujega bwabwe tebanaba nakuŋambako kubana tebasobola kukiyina era ebyo byolaba bivudde ku baseeka ne bateekateeka emisomo ne bagiteekateeka mu mabaala ne balaba nti abantu baanukudde bagize ekyo bazze kanyo naakoze
kukopereza
waliwo n'oyo mukazi eyaweze kagwa ensonyi mu ddiini ya allah yatuuse n'okugamba kabawulire bubi tetujja givaako nga kyagana ne bwe baleeta bujulizi ki ne bwe bamusomera ki nti nabbi yabigaana allah tagenda bivaako kale n'owulira omutima ogwo omukakanyavu kyova olaba ne bidaa mbi kubanga omuntu ali ku bwenzi awuyeddako naye ono alabanga ye akola eddiini era alabanga abavumirira hijaabu eyo bo tebaagala ddiini alabanga ye munnaddiini kati era eddiini emuluma nnyo kyekyo bwobibwa bidaa tyosobola okufa nayo nga teweenenyeza vola mmanyi baakulaga nti bidaa ezo mbina okusinga amazambi amaki kati abaategesa hijaabu nation babi nnyo kale abategeka ebivvulu bimansulo bali kalekaleko kiddemu abaategesa hijaabu nation abo bawalimu abakulembeddemu ttiimu mbi nnyo eyo abaana abategesi b'ebivvulu oba kalekaleko eri kalekaleko naye mbi eyo abategeka ebivvulu ebimansulo ezo ttiimu mbi naye ezo kalekaleko esinga obubi yeeno ttiimu eya hijaabu nation aga sheekh abantu nga tulina okubayiya tulina okubajjamu ssente balina otetenkanya kati nga bola ne wano webazitetenkanya bakolawo obuntuntu ogenda okulaba bakoze emisomo jjo gyabasereebu ne babakuŋŋaanya muzimu ku zi wooteeri kati waliwo n'ekivvulu ekira kyenawuliddeko oba bakiyita poligame dayalogo nakyo kivvulu era waliwo abakikulembeddemu nakyo bakiteekateeka mu maaso awo bivvulu n'ateekawo kati nga bwe yataddewo hijaabu nation asobola ginoonyeza eno n'eno nagaa nafunye ne kuba seeka waliwo seeka omunene yagambye bw ati ayina ne seeka simanyi ayina ne gwe baayogedde awo seeka ebitabo bye yasomaa mu bingi teri abirina naye seeka oyo mutavaayo nakusomesa ye tosobola mulanga asomesezza ne bannaabe bidaa zitawaani eriyo omuntu yulimu abanga nyingi asomye kyetuba tumusubiramu abamanyi abetuulya nti yasoma basasaja ki naye mbono ye ebitabo byalina wane Uganda teri wamweka na muirimu alina dokita gwe yagambye endooza ali eyo naye tewali yamusinga irimu kati ye yamala opangawo ekintu kye n'agenda ng'akiyizaayo n'abuuza n'abuuzaku baseeka abogezi b'emikolo namugala tugende nabyo n'abuuzaku baseeka abatunzi b'eddagala agenda anoonya noonye n'afuneyo genda eri baseeka abalungi gobabuuza ekibuuzo ddala baseeka abeesigwa ove ku basheekh midiya era abo abantu tubachallenginga nti wallahi mwe mutwale ekibuuzo kyammwe eri abamanyi abeesigwa mulawo engeri gye banaabanukulamu ku bintu ebifaananako bwe bityo muve ku bantu be mulaba abali mu katemba abatakwata ddiini mu nkwata entuufu mugende eri abamanyi abalungi abeesigwa mu umma obabuuza ekibuuzo kya hijab nation mulaba okwanukula kwabo era nabagambye naye ekirala nammwe mutunule abasigadde baani abanaabeera ku hijab nation mubawalimu mulabe ddala abawalimu abeesigwa mu ddiini munaabalabayo mulinde bagenda mu maaso nabyo babitegeka gwe tunula abawalimu abeesigwa onaalabayo n'omu obojja labayawo we batyo mutunule mulinde nga babiyimirizaawo
ekisooka omukyala fitina kikemo era senga tumujayo mulujude lw'abantu n'ayambala n'atandika okutambula si kyekyo bwe kigenda okutambula atambule abantu bonna nga bamukoze eki bamutunuulidde ekidirira ki fitina kati olw'amafusada agakirimu kubanga tekigenda kukoma bukomi wabula agenda kukwatibwa bamuteeke ku ki ku mutimbagano atambule entambula esikiriza abantu kati al awla wal ahsan tewaliwo bwetaavu bwakubeera nti nno tuteekawo abantu bayambale abantu babalabe nti nno bakoze eki okugyako nga twagala ebidirira mu nsonga eyo naye eyo tewaliwo bwetaavu al awla wal ahsan eyo tabarruj kubanga okwejajamya nabeera nga avuddeyo mu lujjudde lw'abantu abantu batudde eno bwe bakuba mu ngalo oyo ayiseewo ne balinda omulala ne bakuba mu ngalo eno bwamodolinga ekyo al awla wal ahsan ekituufu kiri nti tukireke bwe kiba nga kisoboka abantu okukireka abaagala eddiini yaabwe amafusada ge maki gemangi almaratu fitina iha akbalat lmara omukyala bwakulembera fainaha shaitaana okiraba naye kakati agenda ku modola ayambale oluusi waliwo ne hijaabu ze bayita eza fitingi kati ogwo omwoleso sigulaba nti gulimu ebyo ebiteekeddwa okukolebwa ebikolebwa bingi naam esebo ekyokubeera bida oba ki naye amafusada agakirimu eniya ennungi terongoosa kibi eniya ennungi terongoosa ki kibi okiraba nusuusu zimala okutweyigiriza ekikulu kya byonna tukole ekituufu tugenda na nsibu etambula nti abantu bakoze naffe tukole ki tukole naamu
nga nalabyeko awo erugogo waliyo abakazi aboonoonefu ne bamaseeka aboonoonefu bategeseeyo ekibbintu ekivvulu era nga balaze n'emmeeza zigenda kusasula ssente mmeka, waliwo VIP, VVIP, ordinary. Nsonga ki? Hijabu concert, hijabu. Bana bawala bagenda kuyita ku red carpet nga bayolesa emisono. Allah akbar. Singa bwe gutyo bwe gwali, twandisadde nga eswala nga tufunayo olunaku nti swala day, lunaku lwa kusala swala nga twolesa eswala ne bagenda kwolesa misono. Naye be nnanakuwaliddeko be bamaseeka abagenda okutuula mu ntebe bati kugamba maaso bagatikanule alabe omukazi ng'ayitawo atuuke eri adde wajje n'omuki ng'amutunuulidde enkaliriza nga naye sheikh era bamugeze sheikh alonda kaani asinze okutambula n'okwambala maazalika nga n'engoye zibambala zengoye z'abantu b'omu muliro tezibawonye engoye oba ozitunuulidde zebambala zebayita hijabu ne habaya kasiira bugoye bwa luwewere dayiqan bugoye bubakwata makatinu ljisim ebiyunga ebimu bikolaki birabika akakaya akasibira eno waggulu enviiri ziri wabweru amatu gali wabweru kuba ino laga earrings n'ensingosinga ino laga necklace awotabikawo ebbeere alisituddemu lirabika wano wakati kigambo si kirungi eri umma y'obusiraamu era nabbi kyeyatugamba nti mwewale baduatu dalala abakowooza ababuze abali ku miryango ala biwaabi jahannam bayimiridde ku miryango gya jahannam man ajaabahum anaabaanukula n'ogenda ogenda yingira nabo omuliro gwani wa Allahu tabaraka wa ta'ala. Idhan baganda bange tusiramukire Allahu subhanahu wa ta'ala zahira wa batina kungulu ne muki kungulu ne munda.
Olwaleero bino ebibaddewo bino ebiriwo ebya hijabu gundi nation baseeka babayo ne bagamba abantu nti bannange kimuleese sikyamu busiraamu busiraamu tebusiraamu tebukola. Wane wagamba nedda temwina kimutugamba subhanallah subhanallah ma ahlakakum ani agenda okubagamba mwabataasoma busiraamu mwagala mwe muba mwegamba nga temugambiddwa baasoma busiraamu mwagala mwe mumutegerera abantu abasomye obusiraamu kyemugamba kyebabagamba subhanallah walau ittaba'a alhaqqu ahwa'ahum singa amazima gagoberera okwagala kw'emyoyo gy'abantu singa okwagala kw'emyoyo gy'abantu kwekulamula nti gano mazima guno bulimba lafasadat ssamawaatu wal ardu wa man fiihin eggulu n'ensi byandyonoonese n'ebiri wakati waabyo si yandyonoonese bamaseeka abawundira abantu obubuze ne bwe munaawangaala ku nsi emyaka lukumi endagaano gy'eri ey'okusinkana Allah mutye Allah mutegeeze abantu obusiraamu bwe mwasoma nga bwe buli abo mbamaliriza endagaano gy'eri okubanga mulindiriziddwa temulowooza ni muli seefu temuli seefu naye mutasasulirwe ku nsi mugenda kusasula olunaku lwa ddi lwenkya Allah alindiriza